just cheese on the
night. Vidlouder.com.
Okay.
Your boy King Kiss.
She can't get a PIA Macassende. I said, I'm going to be a Shila Bachelende. As a guy who would do Kanyantishaka Tende. Tayawa is a Pakutila Fresh Pende. Whatever Shabasano want to draw a pandil. Moko Faisha, my choose no good tangier. Number four, where she am a Jojo Twalikan. Twalitan, a Tatuana Satan, a Fomotonico Sai. Atati, 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 atati. Fomotonico Sai. One up to Sati. One up to Sempo. Masaka, alifia bwino ashashila shoka, aikata juju mailwa imyesaka, apena bambo kubepesha na fwaka, era tamwa balosi mukwichefya, obupondo li mwala bulufyase, lesha li mwali mote ya kukonkelesha, ala palastisha fe mupuresha, ifwe na dati pote moto ni kosai, wichefya fe kembo ni gai, na ukwata te ukwete pacharo kukosa, kosai baba ni aso na lesha, shakubepya bupondo boyi vengi baluba. Bambi bali kuchele, bambi bali kwinova. Kubombesha vela ifita ya waiso. Kakumbono kubengo kukuchere ngori pisa. Ukatashi kwenkele mpia imaka sende. Aselingi ya mupeti shila bachilende. Azegai kubutu kanyantisha katende. Taya waise pakutila fio shipende. Wadaba shago sana wanda chowa pandil. Moko fwaisha machuz no kutangil. Nomba fwe wedashi ya majojo twalikana. Twalitana tatuwa wana satane. Fomoto ni kosai. Atate atate. Atate atate. Ifo moto ni kosai. One up to sati. One up to sati. Mwewa kembo ni gai. Kembo ni gai. Kembo ni gai. Ifo moto ni kosai. Kosai kosai. Kosai kosai. Mwewa kembo ni gai.
Nebo ni kosai. Not yawa kasai. Nangutatu konto kata tuenda pama kasai. Nafupondo fipulo telo no kwanshika jipi. Not kembo kembo wapala manatika jipe. Gaino pulani mushtoyo ni shite kosai. Kuyeka international paka kusau. Pelo nja kupishe ni atate paka fengu salipe. Fwe baneyo emoto, tuarivya le mbuto. Tulolela fio kuswako tukolole nipo. Uba kembo ewu gaita wakaye zilo. Kalango bunanga nipata wakaye zilo. Akam kam.
Atate atate. Atate atate. Ifu moto niko sai. One up to sati. One up to sati. Wewe kembo ni gai. Kembo ni gai.
Kembo e kai wa makai kai. Kosai kosai e chilai lai. Nino na kangali kuluti pali lai. Kutana no kukosa pampi yanga bakasai.
Sobo mwe chipala kasa tuwali kwa shaba puren. Juice kuwa bombesha ndeti mwa puren. Tatuenda ba shamira nje ndefenda ba usen. Na banga ba pote tene chimbu ino puran.
Atate atate nipate. From one to sate ni tente. Nine anatolia suwa sangwa fachi tente. Na bana ba pote ukwete tumu kwate.
Chalonji chiriro mbasha kapie punda tino kuchula mwanyo urimi wakare batira tabutasha mwana.
Atate atate, atate atate.
Ifu moto niko sai.
One up to sati. One up to sati.
Mwewa kembo ni gai.
Kembo ni gai. Kembo ni gai.
Ifu moto niko sai.
Kosai kosai. Kosai kosai.
Mwewa kembo ni gai.
Hilava pote. Mbafuba buju
has cheese on the mix.
Tell your cousin she picked up a town. Wese nako.
Wese nako.
Isuti. Nakonde za balazi na milo. Mangulu wani. Mangulu wani.
New generation music.
Exclusive to zloudr.com.